Re lebagane ke bothata bo tseneletseng ba coronavirus lefatshe ka bophara. E ntse go le jalo, Corruption Watch e ntshitse ripote gompieno ya Analysis of Corruption Trends Report. Ripote e sedimosa ditlamorago tsa bonwenwe bo ntse bo diragala mo Aforika Borwa ka dikgwedi tsa Ferikgong go fitlha Sedibogoso ba jara e. Ripote e tlhalosa gore batho ba 2000 ba tlile ko Corruption Watch ba tlo tlaleya bonwenwe bo diragalang ko mmusong. Ge re lebella dikgwedi tsa Ferikgong go fitlha Sedibogoso ba 2019, re bona gore diripote tse di nameletse ka 400. Se se ra gore batho ba Aforika Borwa ba bone botlhokwa ba go ripota le go tlaleya bonwenwe ko go Corruption Watch le gore bonwenwe bo nameletse ka nako e ya coronavirus. Ge re lebella diripote tse sentle, re bona gore ka morago ga moporesidente a bolela ka National State of Disaster, batho ba batlileng ko go rona ba tlo ripota ba 2000. 13% ba bona ba tlaleya bonwenwe bo diragalang ko bophodiseng, 5% ba tlaleya bonwenwe bo diragalang ko lefapheng la masepala, ko dikolong le traffic and licensing, le gore 4% ba bona ba tlaleya bonwenwe bo diragalang ko lefapheng la health ko dipetlele. Se e utlwisang botlhoko tota-tota ke bonwenwe bo diragalang ko lefapheng la di-food parcels. Ko Corruption Watch ba kreile diripote tse 67 tse tlhalosang bonwenwe ba di-food parcels le go utswa ga dijo ga batho ba tlhokang ba Aforika Borwa. Dinomoro tse le kgang ya bonwenwe bo ntse bo diragala ka nako e ya coronavirus e tlhalosiwa sentle mo reporting e ya Corruption Watch e ba e bitsang Analysis of Corruption Trends Report.